Are tshwaraganeng re tshwarelane re godise bana ka lorato
a re kopane a re tshwaragane
re tshwaragane
re tshwarelane re godise bana ka lorato
ka lorato
a re kopane
re kopane
a re tshwaragane
re tshwaragane
re tshwarelane re godise bana ka
lorato
a re kopane a re tshwaragane a re tshwarelane re godise bana ka lorato Ari kopane ari tshwaragane ari tshwarelane re godise bana ka thokgamo.